Sanibonani bazalwane kuseni.
Brethren, we greet you this morning.
Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asivumele sikwazi ukuhlangana futhi sibe baningangala, siyakubonga lokho.
We thank the Lord for allowing us to meet and that we can be so many together.
Usuku olukhulu kabi lolu.
This is a great day.
Noma umhlaba ushaya indiva noma abantu bengasalinaki kodwa lelu olunye lomlando enqopha umlando ngendaba yevangeli ngendaba kaJesu.
Even though the world disregards it, to them it means nothing, but this is a very special day in the history of the church.
Inkosi esikhonzayo ayihlala indaba yayo iphelelanga ethuneni.
The master whom we serve, his matter did not end in the grave.
Okoqala wavuka kwabafileyo.
He arose from the dead.
Waphila.
He was alive.
Nabantu ekuvukeni kwakhe kwabafile.
And he was with people in his resurrection.
Wabonakala ukuthi uvukile.
And people saw him that he had arisen. And there was a perfect witness and testimony to that fact that the Lord had arisen. And then 40 days after his resurrection, he ascended into heaven. And before the very eyes of his disciples, they saw him as he was taken up into heaven, something which had never ever happened before. Which shows us clearly that he is from heaven and he belongs to heaven.
Siyabonga ukuthi sikwazi ukuba sibe nevangeli njalo sikhonze inkosi eyilolu hlobo.
And we thank the Lord for such a gospel, and that we serve such a Lord. Whom we can serve without any shame. We can serve him with joy. With the knowledge that he overcame death, he ascended into heaven, and he is seated at the right hand of the Father. And God's word says, there he is interceding for us daily before the Father. And our hearts should be full of joy with this knowledge that Jesus himself is concerned with our spiritual well-being. He is interceding for us, pleading before the Father, lest we should go astray, that one day we may be with him there where he
is.
And truly, we should not be ashamed in the least about this gospel, for there is no gospel like unto it. And serving the Lord Jesus, knowing there's nobody else like him, there's nobody else who achieved and performed the mighty works that he did. And we should boldly proclaim his name and stand out that we serve him. Shall we pray? Thank you, Lord, for bringing us together like as your children. Lord, we acknowledge you are the author and the perfecter of all things.
okhona kukhona ngawe ngaphandle kwakho akubanga bekho lutho.
Lord, all that which exists exists because of you, and without you nothing would have existed.
Nokwazi inkosi inhlanganyelo yakho nobabo sezulwini uthi wena nkosi obone wena ubone yena ubabo sezulwini.
And that you are united and one with God the Father, and you said whoever has seen you has seen the Father.
Iba nathi ke nkosi sibusise nakuleli thuba ekukhonzeni kwethu ekwaziseni kwethu ukuthi impela uyindodana kaNkulunkulu eyeza ukusindisa enesihle enothando.
And Lord, be with us this morning as we've come to worship you, you the Son of God, who has empathy with us, who's come to find and to save us.
Qhubeka nathi Nkosi, siyacela konke lokhu egameni lakho.
Please continue with us, Lord. All this we ask in your name.
Amen.
Amen.
Sesocela ikhwaya isiculele emva kwalokho sithole izwi ngomntwana kaNkulunkulu.
We'll ask the choir now to come and sing, whereafter we'll hear the Lord's word.
Ngithini ngizombonga We thank the Lord for this opportunity. And may he be with us. And we trust that he is with us. Because he said he would be with us. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful day of today. Our hearts are filled with joy and thankfulness. Understanding what you did for us as human beings. That you sent your only begotten Son to save us, to give us new life. And Lord, we thank you that you went through all your suffering to die on the cross for us. And that you just didn't go up into heaven, but you stayed just to remind your children that you have risen. It's the truth. And we thank you that you went to heaven once again in all your glory. Thank you that you've given us your work to do here on earth. And now we pray that you would bless your work, bless your word.
Amen.
This morning I'd like to read out of a well-known portion of Scripture, which we find in Luke chapter 24.
Namhlanje ekuseni ngifisa ukufunda endimeni yeBhayibheli esiyaziyo kakhulu etholakala evangelini ngokaLuke isahluko samashumi amabili nani.
There's so much you can say about Ascension Day.
Kuningi umuntu angakusha kubalule ngosuku lwangomenyuko.
You won't be able to say everything but only touch the hem of his garment.
Ngeke kuzukwazi ukuba ukusho konke kodwa nje ungathinta lapha nalapha uthinte emphethweni wengubo yakhe.
But as Mr. Gubane said, if the world doesn't want it, we want it.
Njengalokhu baba uNgubane eshilo, nomizwe lingakufuni lokhu likwala likushaya indiva, kodwa thina siyakufuna.
And let our country know, and our leaders know, this day they will never be able to put aside. This day was ordained by God. And him we respect above everything in this world. That's why we thank him that we've got this opportunity. And may he use it to his eternal glory. If I have to give a theme for this day, ascension,
umenyuko,
preaching the gospel of our Lord Jesus Christ under the anointment of the Holy Spirit. These two things you can't separate. Ascension,
umenyuko,
preaching the gospel. And I think I would like to talk along that theme today.
Luke 24
from verse 50. We can start at 49. And behold, I will send forth upon you what my Father has promised. But remain in the city
until you are clothed with power from on high.
Sizoqala ukufunda evesini lamashumi amane anesishagalolunye. Bhekani, ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba. Kepha hlalani emzini, nize nimbathiswe amandla avela phezulu.
Then he conducted them out as far as Bethany, lifting up his hands, he invoked a blessing on them.
Wabahola baze bafika ngaseBethania waphakamisa izandla zakhe wababusisa.
And it occurred that while he was blessing them, he parted from them and was taken up into heaven.
Kwathi sababusisa wahlukana nabo wenyuselwa ezulwini.
They worshiping him went back to Jerusalem with great joy.
Bakhuleka kuye baphindele eJerusalem benokuthokoza okukhulu.
And they were continually in the temple celebrating with praises and blessing and extolling God.
Babekhona ethempelini njalo bemdumisa uNkulunkulu.
Let us pray.
Asithandazeni.
Lord, take this word and break it unto us to be life everlasting.
Siyacela Nkosi ukuba uthathe lelizwi usihlephulele lona usihlukanisele ukuba lisilethele ukuphila.
Amen.
Amen.
Luke was one of the disciples that wrote much or more about Ascension Day than the other disciples.
ULuka lo omunye wabafundi ababhala kakhulu kaningi okudlula abanye abafundi maqondana nomenyuko.
He wrote about it in the Gospel of Luke and he wrote about it in Acts.
Wabhala ngomenyuko evangelini lakhe waphinde wabhala futhi nasencwadini yezenzo zabapostoli.
The others didn't write as much as Luke wrote.
Abanye abafundi ababhalanga njengalokhu uLuka abhala. Lokhu kuhlaba umxwele.
But for him it was an important time.
Kodwa ke kuLuka lesi sikhathi kwakuyisikhathi esibaluleke kakhulu.
And I think he and also wrote it so that we might see the importance of it.
Futhi ke ngiyakholwa ukuthi uLuka wabhala ngomenyuko ukuze nathi siqonde ukubaluleka kwalolu suku.
Here in Luke, we read about how the Lord was with his disciples in the last hour. Let me put it that way.
Kuleli ivangeli ngoka Luke siyafunda ukuthi inkosi uJesu yayihleli kanjani nabafundi bayo ngehora lokugcina.
He said to them, "Let's go to Bethany."
Wathi kuba siye eBethania.
Nobody of them understood or knew what was going to happen.
Akekho phakathi kwabafundi owaqonda ukuthi kwakuzokwehla siphi isigameko.
But I think in their wildest dreams they thought things will happen the way they did.
Ngiyacabanga ukuthi ekucabangeni kwabo okujulile abazange bathole baqonde ukuthi izinto zizokwenzeka
ngalendlela. Actually, they were saying to the Lord, "Read it, Lord, when will you restore Israel?" They were worried about the earthly thing. They thought maybe Jesus would come and restore Israel to its power.
Nawu ngafunda encwadini yezenzo ukuthi babekhathazeke ngayikuphi ukuthi inkosi yakubuyisela nini umbuso kubantwana bakaIsrayeli na.
But interesting, like Reverend Kubane said this morning, it's actually the words that I'd like to start with.
Ahlaba umxwele kamazwi abalulwe ubaba uNgubane namhlanje ekuseni okwamazwi engifisa ukuba ngiwathinte inkulumo.
When Jesus rose from the dead,
lapho inkosi uJesu vuka kwabafileyo,
he didn't go immediately to heaven.
Akazange asuke khona lapha aqonde
ukuthi. He did it for a purpose.
Lokho wakwenza ngesizathu.
He stayed on earth another 40 days.
Wahlala emhlabeni ezinye izinsuku ezingamashumi amane.
And revealed himself 10 times to different people.
Wayeseziveza ezambula kubantu abahlukahlukene
ikhathi eyini. And he did this so that people will never doubt, and his own people would never doubt that he had risen from the dead.
Wakwenza lokhu ukuze abantu bakhe abantwana bakwaIsrayeli bangangabazi ukuthi yebo uvukile ngokweqiniso.
It was to make a stamp to say, "I have risen. I've told you about it and now it's happened."
Kwenzeka sengathi wayifaka isigcivizo sokuthi nginitshelile ngalokhu manje ke bhekani sekwenzekile kwaimpumelelo.
So for 40 days they never knew when he would come and be with them.
Intsuku ezingamashumi amane babengazi ukuthi uzofika nini abe nabo abephakathi kwabo.
And you know, I thought to myself,
ngize ngacabanga ngicabangela mina,
the Lord did it also for his children. Maybe their hearts would have been broken if he would have just not been there anymore. But it is as if he said, I'm coming. I'm still there. Don't worry. I'm there. I'm by your side. And then he would reveal himself just for the sake of his children, his disciples. It was as if he was weaning them off to saying, I'm going. In my bodily form, you won't see me anymore. But at the moment, he was telling them, I'm here. He was weaning them off till the day he left.
It was as if the Lord was preparing them for this day, that the Lord will go to heaven, not that he will just disappear. He was reminding them that he is amongst them, slowly, slowly trying to prepare them. So I hope you see that the Lord will not just leave us, but he will always be with us.
The Lord will, by his grace, will never forsake us. And he prepares us for times that I would be maybe very difficult. But because he knows the heart of man, he knows what man goes through when he meets up with heartache and difficulties.
Inkosi kwenza lokhu ngoba iqonda inhliziyo yomuntu ukuthi kwenzakalani kumuntu uma edabule emzimeni.
And we thank him that God in his wisdom did it the way he did it. In actual fact, if a person speaks in human terms, he made it easier for them.
Siyambonga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe ukuthi wazenza izinto ngalendlela futhi kumele ngabe siyambonga ukuthi wazenza izinto ngalendlela.
And maybe I can use this example.
Mhlawumbe ngasebenzisa lesi sibonelo.
I had a brother.
Nginomfowethu.
He was.
Wayekhona.
And he was no more.
Wagcine ngasekho.
You don't know what a person goes through.
Awazi ukuthi umuntu udabula kokuyiku.
But when I saw my father, and I knew by God's grace he's going, God made it easier. And God does that for us. He doesn't just forsake us and leave us. He strengthens us for what lies ahead. The work that lies ahead. When Jesus ascended to heaven, he gave, so to say, the disciples the command, you take my place now. I'm going, but you there. You're going to carry on with the work.
Ngesikhathi ekhuphukele ezulwini wanikeza abafundi bakhe umthetho nomgomo wokuthi mina sengezulwini nizosala nithathe isikhala sami niqhubeke nomsebenzi.
You hear that? He went through suffering. He died on the cross. He redeemed man. He died for our sins to save us.
Uyaqonda lokhu ukuthi walenge esiphambanweni wasindisa ukuze sophile impilo efanele.
An ascension fills that gap from time of his death, his suffering, to entering heaven as our prince and our king.
Manje ke usuku lomenyuko ligcwalisa leso sikhala esiphakathi kokuthi uJesu efa nangalesikhathi enyukele ezulwini esehlele ezulwini eyinkosi yethu.
And being our high priest.
Ewumpriesti wethu.
That's why this time of overlap was so important. Because it was that time when Christ said to his disciples, "Now you carry on, you do the work, you take my yoke upon you."
Ngoba lesisikhathi lapha sho khona etshela abafundi ukuthi manje qhubekani nomsebenzi thathani ijoka lenu lilibeke phezukwami.
He said, "I'm going back to my father."
Ethi thathani ijoka lami nilibeke phezukwenu mina sengiyakubaba.
And then I will be seated at his right hand and be glorified.
Sengizohlala ngakwesokudla sakhe bese ke ngiyakhazimulisa.
And then he said, "Then I can send my powerful spirit, my Holy Spirit upon you."
Wayesethi ngizothumela umoya ingcwele amandla kamoya ingcwele ngiwuthumele phezukweni.
Which will reign over everything in this world, any power, any authority.
Umoya ingcwele ozobusa kukho konke okukhona emhlabeni okungamandla nakho konke okuyigunya okukhona emhlabeni.
The Lord had walked, talked with them, and they experienced him. They even felt him.
Inkosi yayihamba nabo ikhulumisana nabo beyizwa beyiqonda.
When he talked about departing, for them it was so difficult to understand that is it possible that our Savior can just leave us like this?
Kodwa ngesikhathi inkosi ikhuluma ngokuthi izobashiya, lokho abaqondanga bayibuza ukuthi ingabe ingenzeka yini into efana naleyo ukuthi inkosi isishiye na.
They didn't want to hear it. For them, it was an impossibility.
Lokho njalo babengafuni ukuzwa kwakuyinto nje engeke izikwazi ukuba yenzeke kubona.
You can imagine. Can you imagine what it must have been like? They walked, they talked, they felt, they saw, and suddenly no more. Can you imagine what they must have experienced?
Ungakucabanga yini okufana nalokho ukuthi abafundi benkosi babehamba nayo beyizwa inkosi ikhuluma beyithinta beyizwela benentokozo kodwa emveni kwalokho inkosi siyahamba yabashiya ungacabanga ukuthi
ba Their heart was bound to him.
Inhliziyo zabo zayinamathele enkosini.
Their life was one with him.
Impilo zabo zazimunye nenkosi.
And can you imagine what it must have been like standing there and seeing him and seeing him no more?
Ungacabanga ukuthi bayezwa umuzwa onjani beyibona inkosi emveni kwalokho futhi siyabashiya basayiboni.
But one thing he says, "You go back to Jerusalem, you stay there till you receive what I've promised and the Father has promised you."
Kodwa inkosi yathi kubona, "Phindelana eJerusalema nihlale khona nize namukeliswa amandla uNkulunkulu awathembisa nami engimthembisa wona."
The Lord Jesus had prepared them all this time.
Inkosi uJesu yayibalungiselela sonke lesikhathi.
The Lord prepares you and I.
Inkosi yakulungisa nami yangilungisa.
Every day.
Usuku nosuku.
Akashiyi.
Doesn't leave us.
Khona afuna ukwenza ngempilo yethu.
There is something he wants to do so, with our lives.
So hlangana nakho ngani uyasilungisilela khona ukuthize ufuna ukwenza nawe ufuna ukwenza nami.
That's why we come across with difficulties, things we never thought we will meet. The reason is that he's trying to prepare you and prepare me.
So ascension is a very, very important thing.
Ngakho-ke usuku lwangomenyuko usuku olubaluleke kakhulu.
It was a preparation to receive that spirit, which Holy Spirit, which God has promised.
Kwakuyisikhathi lapho inkosi ayibalungiselela khona ukuba bamukeliswe amandla kaNkulunkulu uMoya oNgcwele.
But as I said, he prepared them for it.
Njengalokhu sengishilo ukuthi inkosi yabalungiselela ngalo.
And may I ask you?
Ange ngikubuze.
Are you prepared for it?
Ngabe wena ukulungele lokho?
With your life as it is, the way you think, your thought life, whatever you do, are you prepared that the Holy Spirit can work through you and in you?
Ngabe wena ukulungele yini ukuthi umoya ongcwele asebenze ngawe asebenze kuwe njengoba uphila lempilo oyiphilayo ucabanga lemicabango oyicabangayo na?
The Lord dealt with him.
Inkosi yabasebenza.
He reprimanded them often.
Yabaqondisa isikhathi ngekhaya.
Even one he called uSatan. Wambiza uSatan. Cabanga nje thina mawubuntu ozothi uSatan hawu singathuka. Mhlawumbe singathukuthela sife sife siphele nya. Umbiza uSatan. Yabona uJesu bazi ukuthi fanele enzani enzela kuphi ukuthi afinyelele kulenhliziyo ayishintshe lenhliziyo.
He even called one of them the devil. Maybe if someone can call you a devil, you will be filled with anger. But the Lord was doing this because he was trying to reach this heart, knowing what he has to do to prepare this heart.
Never, never forget and underestimate that God is reaching, the Lord is reaching out to your heart. And he sends you these things, these problems in your life. Because he wants to prepare you.
Ungalingi ukhohlwe futhi ukuthathe kancane lokho okwenziwa inkosi empilweni yakho. Ngazo zonke izimo ohlangabezana nazo, inkosi zama ukufinyelela kuwe ukuba ikulungiselele, ikwenze ube umuntu olungele lesi sikhathi.
And I had to think it in this way.
Ngicabangileke mina
ngale. And it came to me in this way.
Kwase kufika kimi ngale.
He said, stay in Jerusalem.
Inkosi yathi hlalani eJerusalem.
You know, and I had to look at myself.
Kwaseke kungiphoqa ukuba ngihlole mina.
You know, when I thought as a child that when God called me into his work,
ase ngicabanga lapho ngise umntwana inkosi ingibizela emsebenzini wayo,
I thought I will preach.
Ngangicabanga ukuthi ngiyoshumayela.
But I ended up till today many a time doing a lot of practical work.
Kodwa ke kuze kube inamhlanje ngayithola sengenza umsebenzi nje wezandla umsebenzi othathekayo.
And the Lord says, my child, there where I've put you, stay there. Be faithful, be upright where you are.
Inkosi yathi kimi, mntwana wami, lapho ngikubeke khona thembeka, iba umuntu oqotho lapho.
Stay there where I put you. I want to prepare you. Don't jump, don't run away, don't be a coward.
Hlala lapho ngikubeke khona ngiyakulungisisa ngiyaqondisa amaqondana nokuthile ungabi yigwala ungagqumagqumi hlala la.
As Dr. Peter Hammond said, never, never give up. That's the key of our Christian life, not to give up. Because then I say, God calls me somewhere else. God calls me into a different place. Because you're running. You don't can't stand that which God wants to put you through.
Njengalokhu uDokotela uPeter Hammond washo ukuthi ungalinge uphosithawula ugive up ngoba mangabe uphosithawula kusho ukuthi uyagxuma-gxuma ubalekela lokhu uNkulunkulu akunikeze khona la ikubeke khona.
And I like to say at this point.
Ngithanda ukubalula lokhu ke kulesi
sikhathi. Maybe I'll mention it again.
Mhlawumbe ke ngizophinda futhi ngikho.
He said we should go out and preach.
Ukuba kumele siphume siyoshumayela ivangeli.
Maybe he wants you to sit at your desk and have a sermon at your desk. Be an example. Be an encouragement at the desk where you're sitting.
Mhlawumbe inkosi ikufuna wena uhleli kulelo desk osebenza kulo ube inkonzo wena ukwazi ukugqugquzela abanye abantu uma bekubona bashumayezeke ngempilo
yakho. Maybe he's put you there to sweep the floor.
Mhlawumbe ukubekile kuleyo ndawo ukuba ushanele.
Your sweeping must be a sermon to others.
Ukushanela kwakho kumele kube inkonzo kwabanye abantu.
Your working must be a sermon to many.
Ukusebenza kwakho kube inkonzo kwabanye.
I don't understand that Christian can be lazy.
Angiqondi ukuthi amakholwa aba amavila.
They always want to go and preach, talk.
Njalo athanda ukuhamba ayoshumayela
khulu. It's right. It's good. It's a must.
Yebo kuhle kufanele futhi.
But there where God has said Jerusalem, there you stay. There you stay till I talk to you. Are you prepared for it?
Kodwa kumi inkosi sihlale eJerusalem, hlala lapha inkosi iziphinda ikhulume nawe. Ngabe ukulungele yini okunjengalokho na?
For us humans we always think the next person has got it better. I want to be there or I want to be there.
Njalo thina njengabantu sibheka abanye abantu ukuthi hey yena ungcono la ekhona nami ngifisa ukuba
khona. The Lord said you stay. I'm preparing you. Are you prepared with your head, with your hard head, your stubborn head? Are you prepared to wait till he crushes it?
Kodwa inkosi ithi hlala la ngithi hlala khona ngabukulindele yini wena onginjengalokho njengoba unekhanda eliqinile ungumuntu amolukhuni ungakwazi ukukumela okunjalo na.
God got his ways and means. But my point is there's a time for everything. But here the Lord said to his disciples, you go back there where you are. That doesn't mean you mustn't go to a service. Doesn't mean you mustn't praise God. It doesn't mean you can't say something or preach. No. But he says, you wait here where I've put you.
Yebo inkosi nendlela yayo esebenza ngayo angumelani nalokho kodwa yathi kubona hlalane eJerusalema hayi ukuthi yayithi ke ngoba hlalane eJerusalema sekumele uhlale endlini ungaye enkonzweni ungabe usawenza umsebenzi wenkosi kodwa lokho kwaqondene nabafundi
bomntu. But allow God to work in your life there where you are. Set an example. Show them how to do it, not to show off and show you that you're clever. No, show them what a Christian works like and what a Christian lives like.
Kodwa ke lokhu kwahlukile. Wena la ukhona sebenza ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo ube inkonzo wena kushumayeze kabanye abantu ube ukukhanya la ukhona umveze uNkulunkulu hayi ukuthi uyiveze ukuhlakanipha kwako.
And he said, wait. For them it was, wait till you receive that blessing, that Holy Spirit that will come upon you.
Yebo kubafundi benkosi kwaqondiswe kubo lokho ukuthi lindani.
I ask you, who say you've got the Holy Spirit, what is your life like?
Kodwa ke ngivumele ngikubuze wena uthi ugcwalisiwe ngomoya engcwele ukuthi impilo yakho injani.
Is it that life that can be empowered and full to the brim?
Ngabe impilo yakhe impilo egcwele amandla egcwele amandla kaNkuluNkulu achichimayo na.
But let me tell you, often the most difficult time is a time when the Lord says, you stay, you be faithful there where I've put you, there where you are, there where you don't want to be. You be faithful because I see what you're doing.
Kodwa ngeke ngikutshele ukuthi asikho isikhathi esinzima njengalesi sikhathi lapho inkosi ithi hlala la ngikubeke khona uthembeke lapho ube qotho la ngikubeke khona.
The human always wants to do something different.
Njalo abantu bahlezi befuna ukwenza into ehlukile.
As if they know better.
Kube sengazuthi bona bazi kangcono.
But the disciples understood.
Kodwa abafundi bawaqonda amazwi enkosi.
Friends, and the work God has given me to do is a sermon, and often a greater sermon than anything else that you can say from the pulpit.
Kodake bahlobo inkosi enginikeze kona kuyinkonzo inkonzo edlula zonke inkonzo ongakwazi ukuyishumayela usepulpiti.
To hear, should you ever murmur and complain and find fault again there where God has put you?
Ngabeke wena unaloke inilungele lokukhonona ulibele njalo ugqiha ukhononda ubona amaphutha la inkosi ekubeke khona.
How impossible the person is in charge of you.
Njalo ubona ukuthi lo muntu okuyena okuphethe kunzima kangakanani ukusebenzisana naye.
He doesn't understand me.
Akangiqondi.
Have you ever thought of reaching out to the Lord and asking him, Lord, why is it my life like that? Why is it that I'm not satisfied and happy where you put me?
Kuke kwakufikela yini ukuthi uye enkosini ubuzisise ukuthi inkosi kungani ungibhekanisa nalesi simo? Kungani ungivumele ukuba ngibe ngaphansi kwale ngcizi na?
The Lord said, you go. And before they went, he blessed them.
Kodwa inkosi yathi kubo hambani niye eJerusalem, kodwa ngaphambi kokuba bahambe inkosi yababusisa.
He blessed them.
Yababusisa inkosi.
You know, I think it was, oh, let me not please say that. There where the Lord has put you, that place, can he prepare your life? Is he preparing your life? Is he purifying your life? Is he sanctifying your life? That's the important part.
Kuleyo ndawo lapho inkosi ikubeke khona ngabe uyayivumela yini ukuba ikulungisise ikwengisise ngoba yiyo leyo ke indima ebaleke kakhulu empilweni yakho njengomzalwane.
Maybe there's no greater sermon you'll ever preach than the example of the life that you can live.
Ayikho enye inkonzo oyoyishumayela edlula leyo ukuthi ube isibonelo ngendlela ophila ngayo.
And you know, when we show people around at the mission, we've got often many visitors. You don't understand how it touches their life. And not only touches, it changes their life. It changes their life.
Kaningi uma sinezivakashi sitshengisa indawo yasemishini, impilo zabo ziyathinteka, hayi ukuthinteka nje kuphela bese ziyaguquka.
And let me tell you, without a sermon,
ngaphandle kwenkonzo nje eshunyayelwe kubona.
One man told me,
enye indoda yangitshela lokhu.
When he would come home,
lapho esefika ekhaya,
his wife would confront him.
Unkosikazi wakhe wayesemqonda.
Uthi and asked him, "Uvelaphi?"
Then the wife asked, "Where do you come from?"
Uphuma phi namhlanje?
Where were you today?
Uphuma kwasiza abantu yini?
Were you at the mission kwasiza abantu?
Even the wife noticed. He wasn't the church. He just put his foot on the place where the Lord's working. And even his wife could see this man. Something has happened in his life and it changed his life.
Ngishinkosikazi yalendoda yakuphawula ukuthi kukhona okwenzekile empilweni yalendoda ngokuthi nje inyathele endaweni lapho uNkulunkulu esebenza khona wayiguqula impilo yalendoda.
Don't ever underestimate what God can do through one act that you do with him.
Ungalingi ubukele phansi uthathe kancane amandla nomsebenzi kaNkulunkulu angawenza ngesenzo nje sodwa uma umvumele.
Be satisfied. Be thankful. When the Lord has put you somewhere, says, "My child, now you wait there. You wait there. I will lead and guide you."
Kumele ube umuntu ozoba nokwaneliseka futhi umbongo uNkulunkulu ngaleyo ndawo akubeke kuyona umvumela asho ukuthi mntwana wami ngizokuhola ngizokuqondisa.
Then he conducted them out as far as Bethany.
Wabahola baze bafika ngaseBethania.
It's interesting that Luke names that place.
Lokhu ke kuhlaba umqhele ukuthi ke uLuke lo leli gama uyalibalula njengoba kuyilo iBethany.
Bethany was the place of an almshouse, in other words, a place where poor people lived and alms were given, in other words, food and things were given so that they could live and survive.
Indawo yaseBethania kwakuyindawo lapho kwakukhona abantu abampofu ababephiwa izipho benakekelwa ukuze bezokwazi ukuba baphile.
In the Bible there is an inclination, an association between Bethany and care for the unwell, for the poor.
EBhayibhelini kukhona ukuxhumana mangabe kukhulunywa ngendawo yaseBethania nangokunakekelwa kwabantu abampofu.
Simon the leper had a house there.
USimon wayenochoko wayenendlu lapho.
That is where many lepers stayed.
Yilapho abaningi abantu ababenochoko ababehlala
khona. Because the law of Moses said a leper is not allowed to come too close to Jerusalem. It must be a certain distance. And Bethany was that distance.
Ngokuba umthetho kaMose wawusho ukuthi uma umuntu enochoko akumele asondele eJerusalem kodwa kumele aqhele. Manje iBethania le kwakuyindawo eyayiqhelile.
And it's interesting that Christ chose that place to ascend to heaven.
Manje ke kuhlaba umqhele ukuthi uKristu wakhetha leyo ndawo ukuba anyukele kuye ezulwini.
Bethany was it where his triumphant entry to Jerusalem started, riding on the donkey. It was at Bethany.
Ipethani yindawo lapho inkosi yanqoba khona ngesikhathi ngene igibele imbongolo eJerusalem.
That's why maybe the disciples said, "But Lord, are you going to restore now Israel?" They thought maybe it will be a procession again. I don't know.
Mhlawumbe ingakho abafundi bayibuza inkosi ukuthi ngabe ke inkosi manje usuzobuyisela yini umbuso kwabaka Israel na? Mhlawumbe babebona ukuthi iyo le indawo eyisizinde
esifanele. This is where Lazarus was raised from the dead.
Kule ndawo yilapho uLazaro avuswa khona ekufeni.
This is where Mary anointed Jesus' feet with perfume.
Yilendawo lapho uMaria wagcoba khona inkosi ngamafutha.
This is the place where he cursed the fig tree that didn't have fruit.
Yilendawo lapho inkosi yaqalekisa khona umkhiwano ungatheli ithe.
You hear? Bethany was an important place. And friend, the Lord is looking for fruit. And may it not be said of you, your life is cursed. Cursed because there's no fruit in it.
Ngabuya qonda yini ukuthi iBethania le kwakuyindawo ebaluleke kangakanani. Inkosi lindele ukuthi empilweni yakho kube khona izithelo. Ungabi neshwa lokuthi inkosi iziqalekise ngenxa yokushoda kwezithelo empilweni yakho.
And just before his crucifixion, it was a place where he spent his time.
Ngaphambi kokuba inkosi ibethelwe, kwaba yindawo le lapho inkosi yachitha khona isikhathi ikhona.
The Lord had time and space for those that were unwanted, the people that were poor.
Inkosi yayinesikhathi inesikhala salabo ababengafunwa abantu ababehlwempu behluphekile.
That's the gospel of our Lord Jesus Christ.
Yilo leli ivangeli lenkosi yethu Jesu Kristu.
We can do many things, but may I ask you, when last did you do something for your neighbor that's got nothing, that can't even repay you back?
Yebo kuningi esingakwazi ukwenza kodwa ngivumele ngikubuze ukuthi ugcine nini ukwenza isenzo esihle wenzela umakhelwane wakho ohluphekayo ongenawo amandla ngisho ukuthi akhokhele.
General William Booth was a founder of the Salvation Army.
William Booth okuyena umqambi we Salvation Army.
He was asked about his success and that what he achieved in his life.
Wabuzwa kabanzi ngempilo yakhe nalokhu ahlomula ngakhe empilweni yakhe.
What was the secret?
Bambuza ukuthi kwakuyini imfihlo yakhe.
With tears in his eyes he said,
Ehlengezeli inyembezi emehlweni akhe washo lamazwi.
I tell you the secret.
Ngizokucobelela imfihlo.
Now listen. He says, I'll tell you the secret.
Lalela kahle ke wathi ngizokutshela ngicobelele imfihlo.
God has had all of me there was to have.
UNkulunkulu wathatha konke okwakukhona kimi engithi ngiyikho wakuthatha kwaba ngokwakhe.
Yeah. God could have all there was to have of me.
UNkulunkulu wathatha konke ayengakuthola empilweni yami wakuthatha kwaba ngokwakhe.
There may have been men with greater opportunity.
Yeba ekhona amadoda ayinamathuba amakhulu.
But from that day I got the poor in my heart.
Kodwa ngalo lo suku lapho khona ngahlupheka ngabahlwempu enhlizweni yami.
Here, that's the sermon God has given us. That's what Reverend Stegan has been telling us. Are you busy with that which God has sought and told you to do?
Mabuya qonda indlokho ngoba kuyiyona nkonzo uNkulunkulu asinikeza yona, kuyiyona nkonzo ubaba umfundisi
ayishumayela. Sorry, the day I got and put those that were nothing, those that were despised, that doesn't look at a color, no. Doesn't look at skin color. He says, when I took them and I put them into my heart.
Uthu William Booth ngesikhathi ngithatha labo abadelelekile lokhu ke akunakwenza mhlawumbe nebala lesikhumba ngesikhathi ethatha labo abadelelekile abahluphekayo ebafaka enhlizweni yakhe.
Because in his time, I think it was mainly only Europeans. But there are very poor people right through. It means you're spiritually poor. Remember that. That's more important.
Yeah.
Poor in spirit. People that have nothing. People that are going lost.
Abantu abahluphekayo ngokomoya, abantu abangenalutho, abantu abadukile.
He says, when I put them into my heart, and I had a vision of Christ, who he really was.
Uthi William Booth, ngesikhathi ngibafaka laba bantu enhlizweni yami, ngaba nesithombe njengalokhu uKristu ayenjalo.
And he said, I made up my mind that God could have all there was of William Booth.
Uthi ke ngase ke ngenza isinqumo engqondweni yami ukuthi uNkulunkulu angathatha konke okukhona kuWilliam Booth.
And may I add my own words?
Ngingajobelela ngawami amazwi.
Sin came to an end.
Isono safinyelela ekugcineni saphela.
The Lord uses holy vessels. That's why I say it.
Ngokuba ngisebenzisa leso sitsha esingcwele.
We've been told every single Sunday, every evening. But have I really cut? Has God taken everything of my life? Does it belong to him?
Njalo bahlobo ngamasonto nantambama ebusuku enkonzweni siyatshelwa kabanzi ngalokhu ngabe sengifinyelele yini lapho uNkulunkulu ethatha khona konke.
Till God took everything of me. You hear that? Everything you've got, heart, mind, and soul. Everything. And then you'll taste his glory.
Ithi inkosi ke ngalesi sikhathi uyinikeza konke okukuwe inhliziyo yakhe ingqondo yakhe umphefumulo wakho ngaleso sikhathi
yokuzwisisa struggling as a boy with evil thoughts about boys or a girl with evil thoughts about girls or as a married person you're looking at other women and a woman looking at other why you know why because Christ isn't all in all in your life.
Uyazi kungani usathwele kanzima mawumfana ucabanga imicabango ngamantombazane mawuyintombazane ucabanga imicabango ngabafana noma ushadile ubuka abanye abantu abesifazane mawuwesilisa noma mawuwesifazane ubuka abanye abantu besifazane besilisa kusho ukuthi uKristu akayikho konke kuwe.
Usayidla amatshontsho asikhulume iqiniso usadla amatshontsho ngoba uyawathanda. Uyawathanda internet. Uyathanda iphona. Khuluma iqiniso. Vuma iqiniso. Unkulunkulu okusiza. Vuma iqiniso. Kodwa hayi. Ngibuya ngibuka ngembobo yesicapha. Ngibuya umuntu obhavayo. Ngibuya nanga usisi obhavayo. Noma ngibuya ngewindi. Vuma iqiniso. Uyakuthanda.
The reason why you are still doing things secretly, it is because you love these things, you love this pornography. Maybe you are peeping using the hole in the handle of the door. You are watching at a naked bathing woman because you love these things.
Christ isn't the all in all. You haven't surrendered it. Like William Booth said, whatever was mine became his. And sin came to an end. It's my words.
Kusho ukuthi uKristu akakabi yikho konke kukho konke empilweni yakho awukakanikeli ngakho konke njengalokho esho William Booth.
People say we are human beings, sabantu nje. Hayi sinyama nje, vele isono iseduze. So ayibo uJesu akahluphekelanga ukuthi uphile leyo mpilo. Wafika ukuthi usizakala ngokupheleleyo wena nomndeni wakho.
Abantu bayasho nje ukuthi no, we just the flesh, the sin is near to us, but the fact is the Lord did not die on the cross so that you will live this defeated life, but he died on the cross so that you will conquer you and your family.
The greatness of man's power is in the measure of his surrender. You hear that? Power will come upon you, not if you've got your own will, your own way, and you harbor sin in your life. No. No, never. If you surrender to him, you can see what he, and you will see what he's able to do through your life. Even a young person does not matter.
Amandla omuntu alelekutheni uzinikele kangakanani enkosini. Akenzi ngokucabanga kwakhe, akenzi intando yakhe, kodwa wenza lokhu uNkulunkulu akufunayo ayinikele ngakho konke, noma ngabe kuthiwa umncane kangakanani akunandaba.
The greatness of man's power is in the measure of his surrender. You understand? Now you can understand Reverend Stegan. Remember what he went through. How often he told us how God dealt with his life.
Amandla omuntu amakhulu alelekutheni uzinikele kangakanani. Siyakhumbula ubaba umfundisi esixoxela ukuthi wadlula emdzimeni obungakanani ukuze afinyelele la
eke. If he wouldn't have bowed, if he wouldn't have allowed the Lord to sanctify and do away with that, where he saw himself as a white man preaching to black people. He had to do away with it. He tells us. He says it was pride. And that's how God deals in our... And if we surrender, and if we give ourselves to him, he can work in our life, change it. And we will become, by his grace, and him through us, a blessing in this world.
Uthi ubaba umfundisi kwambiza ukuba athobe azehlise angathathi ngokuthi nje uwumuntu omhlophe ushumayeza abantu abamnyama kodwa ayithobe ehle ukuze uNkulunkulu ezokwazi ukuthi asebenze.
Remember how he said he would wake up and his pillow was wet. Remember what he said. Remember. He surrendered. He bowed. No wonder. No wonder he became what he became.
Yakhumbula esho ukuthi wayivuka ebusuku iphilokesi yakhe noma umcamela lala kuwo umanzi te lokhu kwambiza ukuthi ayinikele ngakho konke ayithobe akumangalisiki ukuthi uyilokho ayikho namhlanje
wena nami ngeke sikwazi ukuyicabanga noma mhlawumbe siyibona uNkulunkulu angakwenza ngaleso sikhathi sinigela ngokupheleleyo kuyena. Ushintsha yonke into. Ubabduba wathi ngaphenduka. Ubabduba omdala, ngiyamazi bemngani wami. Wathi waphenduka, waphenduka namasimu akhe. Ngiyakuzwa lokho. Wathi ngaphenduka, ngashiya utshwala. Kodwa ngokuphenduka kwami, kwaphenduka namasimu ami.
Maybe you and me, it will be hard for us to comprehend and understand this. But if we total surrender everything to the Lord is willing to do things that are above our understanding. Baba Dube said that when he repented, when he left that alcohol, even his field where he used to plant, everything changed, everything worked out for the better.
Wenkosikazi, you wife, that day you get rid of your hard, stubborn, self-willed head, you'll see what can happen to your children also, and to your husband.
Uma nkosikazi uvuma ukulahla inkani nokuba untamo olukhuni nokuqinisa ikhanda uyobona ukuthi uNkulunkulu uyokwenzani empilweni yakho ezinganeni zakho nokuphelana wakho.
You men who always get angry and upset and who know always better, can't even listen when your wife speaks to you. You can't lend an ear. No, man, no wonder it's like it is in the house.
Wena ndoda njalo hlezi unenkani, uhlezi uthukuthela uganunwa wabo, awufuni ukulalela ukuthi unkosikazi wakho uthini, elakho wedwa nje izwe kumele liphumelele, akumangalisiki uma izinto zinje emndenini wakho.
Mhlamba nenkosikazi umthela inhlamba nje, inhlamba awuyamthuka nje, umthuka.
Maybe you even curse at your wife and say, no, I am the man. I want to tell you that if Christ is not in your life, you are a man, but you are nothing.
And we had, when they got to Bethany, just before he departed, we read in two verses here. He invoked a blessing, verse 51, and it occurred that while he was blessing them, the Lord left them with a blessing.
Siyafunda la evesini lamashumi amahlanu nomuvu ukuthi kwathe sababusisa wahlukana nabo wenyuselwe ezulwini okushiya ukuthi inkosi ngaphambi kokuba ihambe yababusisa.
Without that blessing, friends, we are nothing.
Ngaphandle kwalesi sibusiso bahlobo asiyilutho.
And I thought to myself, that blessing that was on his disciples can be on us if we are his true disciples.
Ngize ngacabanga ukuthi lesi sibusise sasikubafundi benkosi singaba kuthina uma singabafundi beqiniso.
Do we really understand what it means to be blessed? That doesn't mean it's an easy life, easy going life. No. But that blessing, the Lord knew. That's why he did it. He blessed them with a heavenly blessing. And that did something in their life.
Ngabe siyaqonda yini ukuthi kusho ukuthini ukuba nesibusiso senkosi? Akusho ukuthi uzophila nje impilo ebuthebelele kube ntofontofo kube lula, kodwa uzophila kanzima, kodwa unesibusiso esivela ezulwini isibusiso senkosi.
But maybe the Lord says to you, come with me. And you don't. And you know what? Your disobedience will lose a blessing. So two things. You're disobedient, and maybe you lose a blessing which God has for you. If they wouldn't have gone, if some disciples would have said, no. We're going to stay back. We can't. We've had enough now. If one of them would have been missing, and there was one missing, they wouldn't have received the blessing.
Mhlawumbe inkosi ithi woza uhambe nami, kodwa wena awulaleli uyihlongandlebe, kusho ukuthi ngeke usithole lesi sibusiso. Uyacabanga ukuthi izinto zimbili, ungalaleli bese ushoda ngesibusiso.
And young people,
bantu abasha, angeke nginitshele,
if you're 62 and down and you've got parents, you're still young.
Noma ngabe kuthi uneminyaka eyamashumi ayisithupha nambili kushona phansi, uma usenabazali nje useyingane.
What it means? Have you ever experienced saying bye-bye to your mother and she says, God bless you? Do you know what that means?
Uyakwazi yini ukuthi kusho ukuthini ukuthi uthi bye-bye kumama wakho bayemesethi yena uNkulunkulu akubusise? Uyaqonda lokho?
Do you understand when somebody says, and I love that of Reverend Stegan, up to today, the other day also, friends, you can't understand the prayer I had and received from him. That is a blessing. And that blessing changes your life.
Ngabuya qonda yini lokho, ngiyakuthanda kakhulu okwenzo ubaba umfundisi, lo womkhuleke ngawuthola kwaba yisibusiso. Lesi sibusiso singayiguqula impilo yakho.
You who don't want to be with older people, you always want to be a click with young people, you losing something in life. Seek those that are older, that love the Lord. Seek them and you'll receive a blessing just because of that.
Wena muntu omusha ongathanda ukuhlala nabantu abadala, uhlala njalo unontanga bakho, kukhona okukulahlekelayo. Funa laba bantu abadala uNkulunkulu abamthandayo, ngaleyo ndlela uyosithola isibusiso.
Yesterday we had a group from Maphumulo.
Izolo besineqembu elivela kwaMaphumulo.
We had a meeting.
Sibe nomhlangano.
And now, and you know what blessed me?
Yazi ngibusiswe yini?
And I said it.
Lokhu futhi ngikushilo.
What blessed me to see these older men, fathers, mothers that were prepared to work, put their hands in and work and plant avocado trees. You know, just to see those fathers, those older people, it does something. We need them. We need people that are older.
Kungijabulisile kwangibusisa ukubona abantu abadala omama nobaba beyimisela ukuthi bafake amandla abo emsebenzini ukuthi batshale ihlahla zikakotapeya. Siyabadinga abantu abanjalo abayimiselayo abakhulile.
Futhi kumnandi kwaba mina ngakhula angazi ke namhlanje ukuthi kunjani. Mina ngakhula kwathi hayi ungatshala isithelo. Ungathinti isithelo. Ha! Ungena amabhadi ekhaya. Ungasithinti. Awuthina ke la kwasiza abantu siyabusiseka ukuyitshala. Kodwa yabona lizolo ngafuna ukuthi ha uNkulunkulu umkhulu khona ukwenzayo mhlawumbe thina sikubone.
No, it's wonderful for me this time because when I grew up, we were told that never ever plant a fruit tree because you will bring bad luck to your family. But here at kwasiza abantu, we plant trees and we are.
Recall Jacob.
Kumbulu Jacob.
He met up with something where he thought it could be the end of his life.
Jacobe wahlangana nokuthize wacabanga ukuthi sekufike kwangena empilweni yakhe.
He was going to meet up with his brother.
Ayizohlangana nomfowabo.
You see, sometimes you're more scared and afraid of your own brother than of an enemy.
Kwesinye isikhathi kuyenzeka ube novalo usabe wethuthumela usabe umfo wenu esikhundleni sokuthi usabe isitha sakho.
And Jacob said to that angel, I'm not going to let you go. I won't. And the angel discouraged him. He said, no, I won't. I persevere. I will hold on till I receive that blessing.
UJakobe bambene nengelosi ubusuku bonke wathi ngeke ngize ngikudedele yazama ingelosi ukuba imthena amandla wathi kodwa ngeke ngikudedele uze ungibusise.
In Matthew 28 from verse 18 to 20
Evangelini ngokaMateyu isahluko samashumi amabili nesishagalombili.
We have the command of Christ.
Evesini leshumi nesishagalombili kuya kwelamashumi amabili sinomthetho kaKristu.
Command. He told us what we should do.
Kunomyalezo siwutholayo lapha inkosi isiyala khona ukuba yikuphe kumele sikwenze.
Jesus approached and breaking the silence said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me.
UJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni.
Do you know some of that power?
Ngabe wena uyawazi yini lawo mandla na?
Do you know that power, a victorious life?
Uyawazi yini lawo mandla impilo yokunqoba na?
It changed Jacob. That blessing changed Jacob.
La mandla nalesi sibusiso kwayiguqula impilo kaJacob.
Go then and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele.
Teaching them to observe everything I've commanded you, and behold, I'm with you all the days.
Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani, mina nginani izinsuku zonke.
To the close and consummation of the age. Amen.
Kuze kube sekupheleleni kwezwe. Amen.
Christ, our Lord, was determined that his work should carry on.
UKristu Jesu inkosi yethu yayimisele inenjongo yokuthi umsebenzi.
He was determined that which God started, he will bring into fruition right till the end of the age.
Ukuba lo msebenzi ayeuthunyelwe inkosi uNkulunkulu ukuba ikwenze ukuba ube impumelelo
ufezwe. The same way Christ sends us.
Ngendlela efanayo uKristu uyasithuma nathi.
He sends us wherever he sends, even if it's to Jerusalem. He sends us. He's busy. Or if he sends you somewhere else. Christ commanded us, friends, that we should go and preach the gospel.
Nathi uKristu uyasithumela noma ngabe kuthi usithumela kuphi noma iseJerusalema kodwa uyasithumela njengalokhu asinikeza umyalo wokuba silishumayele ivangeli ezizweni zonke kuze kufike egcineni komhlaba.
Friends, what would have happened if one of his disciples said, I'm limping, Lord, I haven't got the strength to do it.
Bahlobo kwakokwenzekani ukuba omunye wabafundi benkosi wathi inkosi ngikhubazekile ngiyaxhuka anginawo amandla okwenza lokho.
What would have happened if one of them said, no, it's impossible for me. I'm too busy.
Kwakokwenzekani ukuba omunye wabafundi wathi inkosi angikwazi ukwenza lokhu ngenxa yokuthi ngimatasatasa.
Hawu inkosi, awuboni ukuthi sengihamba ngenduku inkosi ya. Angikwazi baba. Uthe hey, uthi hambani nishumayele ivangeli. Nihamba nayo.
Maybe if one disciple said, but Lord, please, can you not see that I'm using a stick, I'm limping? But the Lord said, go and preach the gospel into the ends of the world.
He didn't ask them for their advice.
Inkosi zange ize mhlawumbe bacela ukuba bayaleze.
He didn't ask for their opinion and what they thought. He said, I tell you, you go, and that's my command. You go and tell the world.
Inkosi ayizange ifune umbono wabo nokuthi bona bacabanga kanjani. Yathi ngiyanitshela hambani niyoshumayela ivangeli njengalokhu nginiyaleze.
And he said, teach them.
Yayisithi inkosi nibafundise.
Teaching, I think, is the easy part.
Ukufundisa ke ngiyacabanga ukuthi kuyinto elula nje.
But he said that they observe, they do what they are told. You hear? We can't only preach, but we must do what we are told. You hear that, children? If you want to grow up and be something, then you do what you are told. What you are taught, take it to heart.
Wathi hambani nibafundise, kodwa kubalekile ukuthi ugcine lokhu oyalezwa ngakho. Hayi ukuthi nje ushumayele kuphela, kodwa lowo myalezo onikezwe wona ugcine. Njengani bantwana, kubalekile ukuba nilalele nenze lokho entshelwa kona ukuze nibe nekusasa.
But it doesn't have to be told over and over again. Don't wear that. Don't do that. Don't do that. People, when will we start observing and doing what we are told? When will we learn?
Hayi ukuthi lokhu untshela into eyodwa njalo ungakwenzi lokhu ungagqoki lokhu. Kuyoze kufike nini la wena ozoqonda khona umyalezo wenze njengalokhu ushilo.
Sorry. Christ was determined that his work would carry on through his disciples that he had left.
UKristu wayeyimisele enenjongo yokuthi umsebenzi wokushumayela ivangeli uqhubeke ngalabafundi ayebamisile ukuba bashumayele ivangeli.
Are you practicing? Are you observing what you are taught? That's the secret. The Bible says that. Blessed is he who doesn't only hear, but who does. People, that's the secret. Many people don't know that. Many people still talk and talk and talk and plan and plan and plan. But to do, that's a difficult part.
Ngabe wena uyakwenza yini lokho okuthiwa kwenze na? Ngoba iBhayibheli lithi uma wenza kanjalo ubusisiwe nendlebe yokuzwa ebese yenza. Abantu bayathanda nje ukukhuluma bakhulume bahlela izinto kodwa do isenzo.
When we grew up here, many of you don't know, but we were taught, you do what you are told to do. We were taught and we were checked. Are we doing it? And if I got upset, then I knew if I don't want to be told, there's something wrong with my life. I haven't surrendered it totally to the Lord.
Lapho sakhula sasitshena ukuthi yenzani lokhu nalokhu bese siyabhekwa basihlolisisa ukuthi siyakwenza yini. Uma ngabe ngingakwenzi bese ngiyathukuthela kwakuvele kube sobala ukuthi angakanikeli ngakho konke ealtare kusho ukuthi khona okusashoda empilweni yami.
Ubabdube wenza into enhle. Babadube omdala umkhulu.
The grandfather Dube did something that was wonderful.
Makuthi wafika imoto ekhaya lakhe ingcolile.
If a car approaches his house and the car is dirty,
ebezothatha amanzi ayigeze imoto.
He will take water and then wash the car.
Uthi ungahamba kanjani? Nemotinje, wayigcina nini uyigeza ukuyithinta nje.
He will ask a question, how can you drive in such a dirty car? When last did you touch and wash this car properly?
Yabona kumnandi nokukhula nabadala. Ngisho ngempela kumnandi ukuningi uyakufunda. Yabona njengoba baba lo sithi ubaba wase Wardburg.
ukuningi safunda kuyena ukuthi hey awukwazi ukuhamba nento ingcolile ungayithinta kanjani kodwa uthini hawu wesibanibani wathi wash wathi imoto wash imoto uthathe cell phone wesibanibani awangenzela lo hawu cha angibonaki ukuthi wena uzogcinaphi ngifuna ukusafuna ukubona ukuthi uzogcinaphi wena
you know so
you see sorry it's easy to tell others what to do. I remember many times going with Uncle Ernie Engelbrecht, whom the Lord took, whose funeral, Lord willing, is on Sunday. He learned a lot. How can you go with a car that's dirty? And we had to wash it. We had to wash it. It was dark. You washed it in the dark. Not too many years ago. But you, oh no, cell phone, so-and-so, can you please come and wash my car? Oh, no, you're lazy. You're lazy. Listen to what I'm telling you. Just wash my... And you are lazy? You're telling others what to do?
Kulula nje ukutshela abanye ukuthi benzeni. Kuningi engikufundile kubaba u-Engelbrecht ukuthi ngelinye ilanga kusebusuku sizohamba ngemoto kwaphoqele ukuthi siqale siyiwashe singahambi ngayo ingcolile. Wena kuvele nje ushaya ucinga ukuthi sibanibani wozowasha imoto uyivila ukwazi ukwenza uyathumela.
Now the Lord said to his disciples, now you go, you don't only teach them. Observe, check, do they observe, do they do what they are told?
Inkosi yabathumela yathi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Hayi kuba nibafundise nje kuphela, nibheke ukuthi bayakwenza yini lokho engikushilo na.
And to end with again, to preach. It's not only what I do here today. Preach has got many different facets in life. Many different. Whatever you do, wherever you go, where the Lord puts you, you are preaching. And your life has got to correspond with it. That's why maybe it's not a blessing.
Ukushumayela kusho nje ukuma laphambili bese uyashumayela ukushumayela kunokwenza nezinto eziningi empilweni yakho le ndlela ophila ngayo indlela oyihambayo usukushumayela uma ungaphili into oyishumayelayo kusho ukuthi ngeke kube naso isibusiso.
The Lord never let them go hungry. He said, maybe I must say it like this, when the Lord had brought the people together, he preached. But he says, no, no, no. These people are hungry. They need something to eat. You understand?
Inkosi yebo yayishumayela sifika isixuku isishumayeze kodwa mayisi shumayelile bese sithi mhlawumbe laba bantu balambile hayi ukuthi shumayele nje kube kuphela kanjalo.
And the disciples that were handing out the food, the fishes, the bread, they were preaching. They were doing what Christ told them to do. It's a sermon.
Nabafundi ababenikeza abantu izinkwa nenhlanzi babenza ukushumayela ngoba babenza lokhu uChrist ayebayalele khona ukuba bakwenze.
Never despise what you are doing that very moment. Maybe that is the greatest sermon you can ever preach.
Ungalinge ubukele phansi uthathe kancane lokho okwenzayo ngoba mhlawumbe leso senzo singaba intshumayelo enkulu kunazo zonke intshumayelo.
Now, have you received the Holy Spirit? If you have, how is he working in your life? Is your life filled with power? Is your life filled with a fire? Is your life filled with a determination to carry on that work which Christ left us to do?
Manje ke umbuzo uthi usugcwalisiwe yini ngomoya engcwele? Uma usugcwalisiwe ngomoya engcwele, injani impilo yakho? Ngabe unayo yini injongo? Unawo amandla, unakho ukuqhubekela phambili nalokho uKristu akubekile ukuba ukwenze?
And I say again what I said last Sunday.
Ngiyaphinda futhi ngisho
lokho. Wesley said, give me 100 men.
UJohn Wesley wathi nginikeza amadoda
nothing but sin.
Amadoda angasabili uthi asabisono nje kuphela.
And whose devotion is to God.
Abayinikele ngokuphelele kuNkulunkulu.
We'll change the whole world. Friends, that's why Christ ascended. That's why he ascended.
to pass on the baton to us and say, now you carry on, what will your answer be?
Ungakwazi ukuthi uguqule abantu abaningi ingakho uKristu enyukele ezulwini ukuba asinikezele thina umsebenzi ukuba siqhubeke nalokho ayeqalile.
Ngakho ke kudingeka ukuthi sithathe lenduku le siyamukele sihambe nayo.
Therefore we need to take and receive this baton and run with it.
Senze konke uNkulunkulu athe hambane ezizweni zonke njoba zwile nishumayele nifundise.
And then do all that which Christ commanded. Go forth and preach the gospel and teach all the nations.
Kwangathi uNkulunkulu engasiza kungabe ukuzwa nje kodwa kubonakale nangeyithelo zalokho esikuzwile.
By God's grace, may it not just be that we hear it, but there will be fruit that will be evident that come from this.
Bengicela mhlambe siphakame isiculo iculo singisiphetha leli lithi all to Jesus I surrender.
I wonder if we can maybe rise and sing this song that says all to Jesus I surrender.
We'll turn up. I surrender. Oh. I will ever love and trust him in his presence. I surrender. I surrender. I surrender all to Jesus, my Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at his feet. I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me now. I surrender all, I surrender, I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, make me Savior, holy thine. Let me feel the Holy Spirit truly, know that thou art mine. I surrender all, I surrender all to Jesus. My blessed Savior, I surrender all to Jesus. I surrender, Lord, I give myself to thee. Fill me with thy love and power. Let the blessing fall on me. I surrender all. I surrender. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender now. Fill the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to his name. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all.
Stand us.
Nkosi siyabonga ukukhuluma kwakho.
Lord, thank you for your speaking.
Siyabonga Nkosi ngezwi lakho.
Thank you for your word.
Uma Nkosi awusebenzisanga ngezwi lakho, wamandla kamoya ongcwele esezwini lakho, sasiyothinteka kanjani?
Lord, if you wouldn't work through the power of your word and the power of your Holy Spirit, how would our lives ever be touched?
Sizwile Nkosi ukuzwa kwethu kuba sukela siyokwenza.
Lord, we have heard what we need to go and do.
Sihawukeleke Nkosi ukuthi ekwenzeni kwethu ekugcineni uthi ncekwenhle nelungile nethembekile ngoba wethembeka kukho lokho okuncinyane ukulalela.
Lord, may it be that after we have gone forth, we may hear the words, "Well done, good and faithful servant, you were faithful in the least."
Kwangathi Nkosi umoya wakho lokho awuthumela khona Nkosi bakwenzeke. Nanamhlanje Nkosi bengathinto abantu umoya wakho. Abantu babona izono zabo. Babona Nkosi ukuthi ayikho enye indlela. Ngaphandle kuba bayihlanganise nawe bakuvume njengeNkosi nomsindisi.
Lord, as you poured out your Holy Spirit, may we experience his working even today, convicting people of sin, realizing that they cannot carry on unless they repent and confess their sin.
Qhubeka nathi Nkosi, ukukhanya ukukhanya kwakho phakathi kwabantu. Babona imisebenzi emihle qede badumisa ubaba sezulwini.
Lord, may your light shine to such an extent that people may see your good works and glorify the Father in heaven.
Siyabonga Nkosi Jesu ngemisebenzi yakho.
Lord Jesus, thank you for your working.
Qhubeka nathi Nkosi nasokuqhubekeni kosuku usibusise uNkulunkulu ngamandla akho.
Lord, may you continue to bless us in this day with your power.
Sicela konke lokhu ngegama lenkosi uJesu.
We ask all this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Nkosi be nani, siyabonga.
May the Lord be with you. Thank you.